Downloadani tikumvera nyimbo za pamamba pa malawiwanga.com.
We have jump on a leg thing, you know. Rich Venner. Come in. They are so low 20. Kuvetseta nandi etinka vetsetana. Eja in a little love. Tinka konana. Zato kolo latu zinali manja mwake mamulungu. Kuma ye mwe anane na pali becho sata. Mole ananesia, mole anapatiwa. Inezi nandi wa wakuma ululu umata. Mole ananesia, mole anapatiwa. Zinandi wa wakuma ululu umata. Kuma ye mwe anane na pali becho sata. Sadana me zose zimata. Zima wawa palibe chamu ya yeah. Oh, oh. Atapita mole na loti kulita ndikulila. Kutopa ndikulila maso kufila. Kufuna kuzimangilila. Mole ananesia, mole anapatiwa. Inezi nandi wa wakuma ululu umata. Mole ananesia, mole anapatiwa. Zinandi wa wakuma zimata. Maluzi ya mata utaitola bandulo. Nayo minyama imata utaupeza ndalito. Usataye ntima zose zimata. Mole ananesia, mole anapatiwa. Inezi nandi wa wakuma ululu umata. Mole ananesia, mole anapatiwa. Zinandi wa wakuma ululu umata. Don't worry. No pain is forever. Time heals the pain. Reggae na madingo esa tonweze. Mole ananesia, mole anapatiwa. Inezi nandi wa wakuma ululu umata. Mole ananesia, mole anapatiwa. Zinandi wa wakuma ululu umata. Na madingo.
Download ni tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.